nebe ngofi nyamuraje Allah Adama e Awa ndidda e ngesa ba Adama e Awa batti ligade e warño mabbe kabe kebe ko be nyami dum wonno kugal mo Allah jippini e mabbe Adama e Awa cere e Allah Adama e Awa ngofi Allah bonande nate e berde mabbe saytane ardi e berde mabbe gila on tuma bone nate e berde mabbe e imbe fof ngoni bonandebe kulal bonki angu hare maide warde gilli fof natti wonde hakkunde imbe innema ade on tagi adna o fof jibi Adama e Awa kebi bibbe afo o inira Kayen maunum Abel Kayen idano Abel ngene wotre Kayen mitini wari Abel e ngonti woni barawo goto nen non ko boni nate e der innam ade.